Barotole galchuma wolen sanaga jere khin VFA normo jega suljirtan VFA normo wita ta gijima ta galgal sat la mawrak ka ksaati sadit metr bani di dam la ma di dam shan soddo mi tokko fi VO 24 dura jega suljirtan la yu jalqam kibita ta majin shan barkum la ma di dam mi tokko khisir VFA normo jega suljirtan wan arqam nu odwa san fannet wan afedjan yalanne nutim
attamoltan kabajamtota daggeefatoota keenya odunarraaf qabnu kuno waayee hidhala gabbayya kan ilaaleen Itiyoophiyaa Masri Sudan sadarkaa hayyootaat torban dhufu marii kan itti fufan ta'u ministeriin dantaalaa Itiyoophiyaa beeksisee jira walga'ii kanarrattis ministeeronni bishaanii fi hojii jallisii kabiyyoota sadeenii ni argamu walga'iin kun dhimmootii irratti walii galamee kan amma jiran kan ilaaleen dubbachuuf deema sadarkaa ministeerotaatti walga'iin gaggeeffamu kun dilbata majjii 10 bara 2021 jalqabama jedhamee eegama dubbi himaan ministirii haajaalaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin ministeerota haajaa alaa fi ministeerota bishaanii gidduutti amajjii 4 bara 2021 mariin gama marsariitiin gaggeeffamee jira jechuu isaanii mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera Komishinni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraas ta'e qaamotii biraa irraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'u beeksisee jira. Rakkoo dhimmootii mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa mallaskaachuu ammaa gabaase soraa dhiyeessa.
Shini mirgina moom Itiyoophiyaa akki jech komishineri saani Daniel Bekkaletti uji qajeel tojjata.
ስራችን ገለልተኛ ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸው ማይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ ምን ሰራው ስራ
ኡጂ ቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ወአሞቱማን ቀጀልቲን ቀምኑ ዋን ዳብሌን ኦካን ገረን ዲቢሌን ከራን ወገርሲፍቱ ለንቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳብ ምርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልንቀምኑ ተርማፉዩ ቢኸሳ ቢያላለ ተዳብሌ ሞቱማን ዲቢሌን ኡጂ ቆረነቴ እና ፉደተኒ ቲኖጀቹ ጅረኒ ጎርስኸነ ለጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹንሞ ኑንቀቀኒ ኦኻነሞ ወኑንንጀ ዳኔ ጀቹምቲየን አታቱ ተማክ ጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ ባርሲያስ አፎን ንጭፍቲ ወልኸሰን ተነቲ ተናፉጂ ሳኔለ ዳብሌፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
ይሄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከስን አከነጀቹንሞ ወጂምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጂዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙጀቹ ዩሲያሳን ሲተንቴቲ ወልፈከተን ዴጋርት ዮሐናሞ ኢሞርሚታ ነነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢል ለኸሰ ኦምጅርቱጀ ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋን ኢሳን ቆራታን ካዶ ዳብሊን ዲቢን ኢርዴ ቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ዴጋራይጀ ወን ዲቢን ኮሚሽኒ ሳኒ ኢንቆራኔ ጀዴቲን ጋዜጤ ሶስ ፍንፍኔ ጀረኒቲመ ምርግዳቤቲ ፊ ወአመነኒ ዳኸሰ ተርገነ ኸናሞ ቆራታንፋ
በልዩ ልዩ ሰርቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ያል ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ ማነ ሙርቲ አክሂድ አባን ሀጃጂ ኻመለ ሂዳ ጀረኒጀር ወርምርግ ወቢዶ ወተን ዱጅር አክመነኒ ዳ ጀረኒ ወነክመለና ሚያደሳቲ ማነኒ ዳ ማጋላናኖ ኸሰት ወርሚዳን ርገተለንጀር ወርሚዳን ርገተለንጀር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳቲ ሙቾት ሞቱማ ለያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈልመነለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቶ ተሞ ዋኑ ያደሳቲ ፋኑም ጅራጅ ለትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳቲ እንዱበት ሮሜ ኸይሰ ዳላትጀዴ ኮሚሽኑ ኩነኒ ዮዳብለን ዲቢለን ቆራቹ ፈዳኔ እንደገራዩ ጅዴጀዳ አልስካቹ አማሃ ኦዶቼ ርገን
ቡልቺሰና ኖ ትግራይ ሃንገቶ ኮኬሰት ገርጋርሰ ጠለናማ ደቀብሲሱን ፎየኢንሲ ሃንጊቶ ኳርገሙሲ ወቢነ ገኛ ደቡፊ ደንቃን ቢሮክራሲ ኩታሰነ ኬሳ ረኮተ ኡሆጀቶን ገርጋርሰ ጠለናማ ካንቶኩማ ሞቱሞታ ኢብሱንሳኒ ገባፈሜራ ገሬን ሞቱማፊ ሚቾተ ገርጋርሰ ጠለናማ ወሊወጅን ትግራይ ክበባሃፊ ገመዲሃ ኬሳ ሃለጁር ኢላለኒጅራን ወኒ ጀልቀባ ሁበተን ትግራይ ከሰጥቲ ሃንቅኒ ገርጋርሰ ጠለናማ አካንጀባቴ አከጅሩ ገሩ ደቀቡፍ ጨራንጅሩ ዳንገፈማ አከሱመስ ዳሃና ኛት ቢሻን ቁልቁልነናኖ ቁልቁልነናሞታ አከሱመስ ገርጋርሰ ከነምብሮ ሀተተማን አከሳን በርባችሱ ኡበቹሳኒ ዱበታን አበቶን ተጃጅለይ ጉምሰፈያ መጋላሊ ጉርጉዶ ከሳ ሃንገቶ ኮቆፈ ካኖጀታ ይዮተው ዋኒሳን በርባችሱን ቀበን ከነመለስ ወጀቶን ተጃጅለ ፈያ ህንጅረን ዋልታሌን ፈያ ከነን መጋላሌ ጉርጉዶን አላሞ guutummaatti hojiirran jiranii jedhameera. Walwaraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis walwaraansituun jalqabamiin dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirra jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin walqabatee obbo Yohaannis Booyaaloo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii har'a kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Amaaraa ka turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Ajjechaa gaggeeffamee walqabatee kan himataman namoota 55 keessaa 47 har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa keessatti kibxata har'aa barcuma miseensota seenataa 2 filannoon irra deebii gaggeeffamaa jira. Kunis seenata Yuunaayitid Isteets keessatti caalmaa sagalee kan qabaatan deemokiraatota haa ta'anii rippaabilikaanota murteessuuf deema. Rippaabilikaanichi seenatar Deevid Perduu deemokiraaticha Jaan Ossoof nama sagantaa televiziyoonaa dookumentarii jedhamu qopheessuu waliin wal dorgomu. Gama kaaniin immoo rippaabilikaantittiin seenatar Keelii Loofler dureettii seera tumtoota biyyattii keessaa tokko kan ta'an luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii Raafaa'el Waarnok waliin wal dorgomu. Sagalee uummataa kan dursee kaleessa funaaname akka agarsiisutti deemokiraatonni lameen xinnoon dursaa jiru jedhameera. Meksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidiniif akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Faayizar Biotek oomish qofaaf Meksikoo raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca'f Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka 90 akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen har'a sadarkaa guutuu biyyaatti gura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Booris Jaansan gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerarri dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beekneedha jedhan. Ingilaandi keessa qofa 7 darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii eblaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira. Dooniin zayita boba'aa feetee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifatte kan waardiyyoonni warraaqsaa Iraan kibxata kaleessaa Hoormuz keessatti qabatan kan ilaaleen Iraan waliin furmaata gama dippiloomaasii kan barbaaddu ta'uu Kooriyaan kibbaa beeksistee jirti. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa aangawaa ministirii Hajaa Alaa maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun akka gabaasetti dhimma kana irratti dubbachuu fi ambaasaaddara Iraan kan Sool keessa jiran waliin har'a wal arganii jiru. Gareen dippiloomaatotaa gara Iraanitti akka imaluuf jiru kan ibse ministiriin dantaalaa Kooriyaa kibbaa doonii fi hojjetoota irra turan 20 feetee jirtu akka gadhiifamtuuf dubbachuuf jiru jedheera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan gama kana nama waan ammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irra illeetti raadiyoon ahadu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii irra illee caqasuu dandeettan. ماني ماري ولي غلا غومي ام اسلام ايتوبيا ميد مسجد نجاش بكمات ارغيت موتوم مرجق سوفدان موتوم مسجد خنا دي بيس جاراجل مختار جمال ودون ورغن
ورانانا نو تغرايت تيتن ولقبتيتنين مسجدني النجاش جدمتنين واممكن جاراتور بفاكي ساك اجاره مدوبتم ميشا وراناتي ركوتان ردقبتنين ميد موسى تدوبتم مسجد كان اندبلتت لي صحابون يوكان امو هردوفتوني نبي محمد بكيسان اتعوالمن اوال اساني اللي حليلا ميشالي وراناتين ميد اموتو هممي تاتين كوني انو مانيس راواتمو يكا سينا ارت راواتم جدو برسيسا امنتا اسلاما كانتان استاذ كامل شمسو
امبان كون امبار ميلمان اما بوتو كاني اتجال ما ايه باكودا تابودا رفونا اتشارت وانتيا مجدو كان اتشارت اممي كوني وامبائينا مجد سيساتي ini tu kena buat eh anjir juga demi kuni demi musuh mahila leka kama negirnya kama tuan kena kuat sih ini tuan kena dua jarak anjiru clearly umatah semu kaba untuk ruba ina agak disisu gocukun kanggo dan kata ni demi musuh mahiyu guya kalista kan ref coverage kan nani atau melihat iya fenun tikan nemu kaba ketin kan nami بدين كنوه نوهن دا كيلا لسيني
والقبطيتنين كالتي رالدتات تد ديبئون ركو نجينيا أممو نجينيا ساني في بيالي كانغاق وانتئف أكا ددتشي لأن تهن ديفمو غافتانيتنين ددتش لما والدوك إر غافنين بودا من مرتيشا ددتش سداسا سديد بركم لما في قد سدي أولي همان ناساني كفاتاسيتنين ددتشتي أكا ديهاتاني فالمي ساني تفوفان عددو ساتين والقبطيتنين وبو جوار سراج محمد أبو بكالة غربة حمزة أدانة في شمس الدين تاها من مرتي فدرالة أول آنا ردتش لدتات التكن دياتن قباسة سقالي أمريكاتي في مقتار جمال فين فين نيرا
درغقو أبتامو أبافو كي جرما إنجينيري بايو ميديكالي ينفرستي جمع في دابتا قرنو قرنو أوفيسا هندسي كان سينبورا أفريكا هيلس كير جرم أوفيسي وجيغا جيسا دام Torbandar Bekesa, Dabata Africa Youth Award, Yokin Batasa Dargakuta Africa Jedamun Bekamura, Ojiwan Kalaka, Warera Covid Kurasagalid Itisu Danda Ugumachufi, Ojiwan Bro Hojetanin, Batavam Tota Tan Kuratoko Kabro Wajin, Batavama Tausa, Merkane Fate Jira, Nakor Malkatu, Bilbilan Jimara Dubise, Gavasa Karanwer Game.
Dargago Aftamu Abafo Gijama. Dargaggoon umriin isaa soddoma kun digrii isaa jalqabaa gosa barnootaa baayomeedikaal injinariingi jedhamuun yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Achuma hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Jimmaattis injinaruma baayomeedikaalaa yookaan kutaa meeshaalee wal'aansa fayyaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Barnoota digrii lammaffaa isaa immoo bulchiinsa biizinasii yookaan biizinas adminstireeshiniitiin xumuruu isaa hima. Yeroo ammaa kanallee ogeessa meeshaalee wal'aansa fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Jimmaa ta'uun hojjetaa jira. Isamalee dhaabbata qorannoof qo'annoo Simboona Afrikaa Helzikeer jedhamu ofumaa hundeesse keessattis itti gaafatamaadha. Dhaabbatni kun magaalaa Finfinnee Jimmaa keessaa waajjira qabaachuu dubbateera Haftaamuun. Dargaggoon kun torban darbe keessaa dhaabbata badhaasaa dargaggoota Afrikaa Afrikaa Youth Awards jedhamuun akka injifate ibsamee jira. Badhaasa kanaaf dargaggootni Afrikaa akka dhimaman 129 yommuu ta'an biyyoota Afrikaa 32 irraa hirmaachuu isaanii dhaabbatichi gama Moosaa Jiisaatiin ibsee jira. Haftaamuu Abbaa Foogii dabalatee dargaggootni 15 ta'an akka badhaasa kana injifatanis ifoomsamee jira. Haftaamuun maalummaa badhaasichaa ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Moggaasi badhaasichaa badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhama. Dargaggoota Afrikaa dameewwan garaa garaatiin maqaa gaarii horatan akkasumas dhiibbaa uuman wagga waggaan filachuun dhaabbata badhaasuu fi onnachiisudha. Gaanaa magaalaa Akiraattis gaggeeffama. Biyyoota Afrikaa irraa dargaggoota biyyoota hedduutu hirmaata. Dhaabbatichi muuxannoo dargaggoota injifatanii ammoo namoota kanneen birootiif qooda. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 bara darbe jechuudha Itoophiyaa bakka bu'uudhaan injifataa badhaasa dargaggoota Afrikaa ta'eera jechuudha. Dargaggootni dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf hawaasa keessa jiraataniif biyya isaaniif yookaan ardii Afrikaadhaaf hojii mul'atuuf gaarii ta'e hojjechuun murteessaadha jedha dargaggoo Haftaamuu. Kanaan durallee biyyoota kanneen biroo keessatti hojii kalaqaatiin dorgomee akka injifatee ture ibsee jira. Jalqaba bara 2014 Ameerikaatti Global Health Care Design Competition jechuunis dorgommii wixinee meeshaalee yaala fayyaa addunyaalessaa irratti Itoophiyaa irraa Yuunivarsiitiin Jimmaa anaan bakka bu'amee Afrikaa irraa immoo Yuunivarsiitii Malaawwiitu hirmaatee ture. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran 1ffaa fi 2ffaa yommuu ba'an anaa fi hiriyoonni koo 3 ammoo sadarkaa 3ffaa argannee xumurree jirra. Dorgommiin 2ffaa ammoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 yommuu ta'u biyyootni Afrikaa 50 fi dorgomtootni 5000 kan irratti hirmaatanii kalaqa haaraatu barbaadama ture. Itoophiyaa bakka bu'ee dorgomeen ture. Morokootti baankiin Afrikaa dargaggoota yaada kalaqa addaa qaban 10 dolaara Ameerikaa 1,000,000 qopheessee ture. Dargaggootni 6 dura filataman dargaggoota 4 yaada haaraa Afrikaatiif burqisiisan keessaa tokko jedhamee badhaasa kanarrattis hirmaadheen ture jedha Haftaamuun. Dorgommii badhaasa dargaggoota Afrikaa irrattis damee ittiin injifate yeroo ibsu akkas jedhee jira Haftaamuun.
የፈጠራ ስራ ነበርና አሁን ግልጋሎት ላይ ውሏል።
ወይረረ ኮቪድ-19ን ወልቀበቴ ከለቀቶኮ ጀነት ትሬ እንስ ሆጅር ኦሌጅራ ከለቅኒኩን ማሽኒ ቃንቄ አልትራቫዮለንት ፈየደሙዳ ማሽኒንኩን ሉቡ ቀበይን ትጥቆ ኢጃኒ ሙለኔፍ ኢቤነመት ፍዱ ደንዳን ከሙ ደቂቃ ሸንኬ ሰቲ ሚሻሌ ኩታሌፍ ወንቶታ እቲን ወሊን ፈየደምኑራ akka dhabamsiifaman teeknoolojii deeggaruudha. Yuunivarsiitii Jimmaa fi hospitaala qulqulluu Paawuloos keessattis faayidaa irra oolaa jira. Hoteelota dhuunfaa Finfinneef Jimmaatti akkasumas biiroo fayyaa naannoo kibbaatiin hojiirra oolee jira. Gumaacha kalaqaa taasifame kanaan ala meeshaalee daa'immanitti fayyadaman kalaquun keenya hojiiwwan hojjenne kanneen biroo caalaa akkan badhaasa kana argadhu godheera jedhee jira Haftaamuun. Dargaggoo Haftaamuu hojii dhaabbata qorannoof qo'annoo tajaajila meeshaalee ol'aansa fayyaa Simboonaa Afrikaa jedhamu keessatti hojjetu yeroo ibsu akkas jedha.
በዋናነት የጤና የሕክምና እቃዎችን ዲዛይን በማድረግ
አድ ድሩማዳን ሜሻሌ ኦልዳንስ ፈያ ቢፋራቲን ዊጥኑዳን ፎየሱፊ ሃራው ጀቹን ቢየገኝ ገይሰት ሃላይ ነመለይ ፈተምኒ አከታያጅለ ፈያፍ ኦሉ ከለቁን ተጃጅለረ ኦልቻ ጀራ የሮ አማስ ሜሻሌ ኦልዳንስ ፈያ ለመ ከለቅኔ ጥሙሬ ጀራ ባይናን ኦሚሽኔ ዴሱዳፊስ ቆፒት ጀራ ጀዴ ጅራፍታሙን dargaggootni 4 dhaabbitiin yeroo dhaabbata kana keessatti hojjetan kanneen dhaabbataa hin taanis akka jiran dubbata Haftaamuun. Dargaggoota kanneen biroof carraa hojii uumuusaas itti dabalee dubbatee jira Haftaamuun. Dargaggoota kanneen biroofis ergaan dabarsuun qabaa jedha Haftaamuun. Muuxannoo ofiisaa fi hiriyoota isaarraa jalqabuun akkas jedha.
Kanneen gaadhanyuutii bakkanabbatu hangatu lammiin taraachuu heekumannaa qabuuti.
Daandii nanaaf hiriyootni koo irra dhufne meeshaalee ol'aansa fayyaa hojjechuudhaaf rakkisaa ture. Sababni isaa biyya kana keessatti maashinii akkasii hojjechuu miti yaaduun nuni ulfaata ture. Garuu nuti gochuu dandeenyaa jennee yaadne namoota biyya keessaaf alaa ogummaaf beekumsa qaban waliin hariiroo cimaa uumne. Namoota dhuunfaaf dhaabbilee waliinis walitti siqnee hojjechuu jalqabne hojii kana milkeessuuf kutannoo cimaa qabna turre. Kanaafuu dargaggootaaf ergaan dhaamu gufuun hedduu jiraachuu danda'a. Ofii keessan irraa hooggantoota yookaan sirna bulchiinsaa yookaan immoo waan barbaadan argachuu dhabuurraa ka'uu danda'a rakkoon uumamu. Inni guddaan of kenninee ni dandeenya ni goona jennee yoo irratti hojjenne bu'a qabeessa taana jedhee jira Haftaamuun. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna gara qophii itti ceena. Artist Yaadasaa Boojiyaa ogeessa giraafiksi dizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas kominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Waashingtan godina Waashingtan jiruuf hojjeta. Yaadasaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kana immoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Africa Achievement Award irraa beekamtii Male Social Media Influencer jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa irratti keessummaa godhanneerra Tigist Gammeetu dubbise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Awards jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, artii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artisti Yaadessaa Booji'aa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko.
As the best African male social media influencer.
African male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Booji'aa. Hojjaan koo graphic designer for University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work in the social media when it comes to Oromo rights, East African and Japan rights.
Hojii kiyya gama miidiyaa hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa, gaanfa Afrikaa irratti waanan hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadattu yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irratti illee beekamtee argatee gabaafamee ture.
When the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gama sanii gaawjiin baay'ee hubannoo uumuuf irratti hojjechaa ture lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa fi hawaasa akka keenyaa lakkoofsaan xinnoo ta'an bira ga'uu irratti qaawwaa qabaachuu waanan hubadheef dirree miidiyaa hawaasummaa kiyya fayyadame akkamitti haguuggii fuulaa akka fayyadamanii jalqabe waan baay'ee barsiisaan ture. Hordoftoonni kiyya biyya jiranillee irraa fayyadamanii jiru jedhee yaada. Kanaaf egaa badhaasni beekamtii kun kanaaf kenname.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Yaadessaa egaa ati maatiin kee maatii qabsoo biyya sanii keessatti bakka guddaa qabu keessa dhufte. Haalli maatii keetii gara hojii kanaa gara hawaasaaf hojjechuutti wanni si seesse jira? Wanni sanarraa kaate nutti himtu?
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro, with Ambo area.
Ambootti yeroo naannoo san wajjin hidhatan qaba. San booda daa'ima waggaa lama ta'ee abbaan kiyya ajjeefamnaan gara Finfinneetti gale. Abbaan kiyya warra maccaaf tuulamaa hundeessan keessaa tokko seenaa maatii kiyyaa yaadachuun barbaada. Sana caala garuu ofii kiyyaafillee hojii bu'aa qabu hojjechuun qaba jedhe namana. Seenaan maatii keeti jabina siif kenna garuu sun gahaa miti. Namni hundi ga'ee ofiisaa taphachuu qaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's what I'm doing right now.
When my house is in Seattle, hojiiwwan sunii namatti dhufeessi gaafatamoo ofiif tola ooltummaadhaan.
If it is for to cause attention to the issues like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things I usually do it from my own charity and my own time spend on that.
Hojiin sun dhimmoota adda addaa irratti hubannoo uumuuf ta'e fakkeenyaaf akka yeroo mormii Oromiyaa keessaa Black Lives Matter fa'a yeroo kiyya fudhadheen kaffaltii malee bilisuma hojjedha. Yeroo namoonni fakkiiwwan adda addaa dhuunfaadhaaf akka hin kaasuuf nagaafatan immoo kaffalchiiseen hojjedha. Hojiin kiyya baay'een garuu dhimmoota hawaasummaa irratti haasawa adda addaa gochuufaadha. Sana kaka'umsuma kiyyaa nan godha.
Bara kana bara amma dhume kana bara haaraa jalqabne amma isa dhume 2020 kitaaba hojii kee agarsiisus maxxansiteetta. Kitaaba sanii maal himuu barbaadde, maal agarsiisuu barbaadde? Baay'inni isaa fakkiidha garuu amma ta'e seenaa maatii keessaa seenaa kee qabaa maalirraa kaatee suuraa waan namoota sanii akka fakkii nama sanii akka kaaste namoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf muummee ministeeraa Itoophiyaan ammaa Dr. Abiyyi qabee namoota obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Dr. Mararaa, nama baay'ee qabda. Dubartoota keessas jiru baay'ee, ijoolleen jiru. San duraan hojjechaa turte kitaabaan fuudhuun sun maal himuu barbaadde? Seenaa natti himuu barbaadde maalin kitaaba keetti?
The book is called The Art of Yaddis Aboja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is if you remember when Jawaar was traveling to America,
there was a lot of Art of Yaddis Aboja jedhama Amazon irratti gurgurama. Sababiin kitaabicha barreessef ni yaadattoota yeroo Jawaar Ameerikaa dhufee turetti hiriira mormii isa balaaleffatutu ture. Ilaalcha siyaasaa Jawaar mormuu balaaleffachuun rakkoo miti. Garuu yeroo sanitti dhimmoota Oromoo waan ta'an hedduu balaaleffachuutu ture. Maqaan taaniin namoota waamuu fi waan adda addaatti darbachuutu ture. Shamarree Caaltuu jedhamtu gara walgayii deemaa turte arrabsoo guddaatu ishee mudatee ture. Suuraa ishii san fuudheen fakkii kaase. Namni baay'een suuraa san maaf kaaftee maaliif barbaachise jedhani naqee kan.
Artisti Addisaan qeeqni irratti dhihaate sun dirqama akka artistitti irra jiru akka yaadatu xiyyeeffannoodhaanis akka irratti hojjetu isa godhuusaa ibsa.
If you see on the book in the cover it says from Abagada to Chaltu and everything in between it is artist's responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fuldura kitaabichaa irratti abbaa gadaatii jalqabee amma caaltuutti akkasumas wantoota kaan jedha. Waan naannoo keenyatti arginu ka gaarii hin taane irratti dubbachuun dirqama artistiiti. Namni aadaa kamirraallee dhufu maqa balleessiif sodaachisoon barbaachisaa miti. Karaa biraatiin hojii kiyyaan namoota ilaalcha adda addaa qaban of keessaa qabaachuu agarsiisuun barbaada. Dirqama waan isaan hojjetan hundan deeggara jechuu miti. Garuu gumaacha hundaayyuu nan kabaja. Dhaloota dhufaniifan seenaa galmeessee ol ka'a.
There is a lot of people that I agree with, I don't agree with, even in the paintings. I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistiin kun kitaaba bara 2020 maxxansiise san as United States kutaawwan adda addaa akkasumas biyyatti illee deemee uummata biraan gahuudhaaf karoorfatee bakka jirutti weerarri vaayirasii koronaa dhufe. Ammas weerarri kun yeroo to'atame san gochuudhaaf fedhiin qabaa jedha. Hojiiwwan tola ooltummaatii fi hawaasa keessatti dhiibbaa uumuu an akka amma ittiin beekamtii fi badhaasa argatee kan ammoo bifa biraatiin itti fufuudhaaf akka mul'ataatti qabatee jiraachuu isaa ibsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me.
Fuldura Oromiyaatti gallery arti nan bana jedhee yaada. Aadaa fi hojiiwwan artiif aadaa jiran hedduu kunuunsuuf haalan matti hojiin beeksisaaf artii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman agas mara hawataa miti. Sanirratti hojjechuun fedha. Istuudiyoo banuudhaan hanqina jiran guutuu irratti dhaloota leenjisee fooyyessuun barbaada. Qaawwa artistoota akka lammaa guyyaaf kaan dhabuu keenyaan banaman guutuuf an tattaafadha.
Oggoota 16 darbaniif maatii isaa wajjin bakka jiraatu Seattle, Washington keessatti hojii giraafik dizaayinii irratti bobba'ee haa jiraatu malee yeroo hundumaa keessa isaatti hawaasaaf gumaacha adda addaa godhuu akkasumas damee hawaasaa dhugaa ofii himachuuf carraan qabneef dhugaa isaanii dubbachuun fedhii isaatii fi mul'ata isaa ta'uu dubbate. Hojii giraafik dizaayinii tajaajila hawaasummaa, tola ooltummaa akkasumas aartii maddiitti dhiheenya kana immoo sagantaa nooruu jedhuun torbanitti yeroo tokko karaa yuutiyuubitiin qopheessee dhiheessa. Egaan artistii Addisaa Boji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya har'aa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata asirratti xumura. Ani Tigist Gammeeti, Niyoork irraa.
Egaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa haga sa'a sadiitti meetira baandii 22-25-31 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu Gusuu Taamireeti. Qophii booruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bula. Amma sagantaa afaan.